Kids Kilo Sound Records, Jefferson Eddie. Akena
Kena Pondi Eso, yeah.
Called Trap.
Piga Kinanda, piga na gita na unipe kipaza. Leo nataka kuimba, na mpasifale nipenda kwanza. Yali vumilia mijeledi, aka vumilia misumari, aka vumilia tajila miba na imu ili miniwe huru. Na tena, nikilala niamusha tena, baraka ananipa tena, kibali ananipa tena, ona mina penya. Simuambi mkata nipe mawe, simuambi samaki anipe nyoka. Anajua kunifurahisha ndo maana sisi tikupa sifa. Aya, pokea, pokea sifa, pokea. Toka kwa mtima wangu, pokea, pokea sifa, pokea. Aya, pokea, pokea sifa, pokea. Toka kwa mtima wangu, pokea, pokea sifa, pokea.
Nitake nini kwako baba misipate. Hae, parakatelo menipa nasema asante. Jitahidi nifike kule eh. Kufumilia inapiti nishina milele eh. Cause you go butter my bread for me. You go sugar my tea for me. I know you think I want you go do it for me. You go follow follow that you. You go butter my bread for me. You go sugar my tea for me. I know you think I want you go do it for me. You go follow follow that you.
On the track.